gịnị na-enye gị nsogbu? Kedu ihe na-emetụ gị n'obi? Ebe anyị nwere Jizọs.
Kọsara ya Jizọs, aga m kọsara ya Jizọs. Kọsara ya Emmanuel, aga m kọsara ya Jizọs. Okwu ahụ gwara m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya Jizọs. Ihe ahụ mere m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya Jizọs. Kọsara ya Jizọs, aga m kọsara
ya Jizọs.
Kọsara ya Emmanuel, aga m kọsara ya Emmanuel. Okwu ahụ gwara m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya Jizọs. Okwu ahụ gwara m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya Jizọs. Ewo.
Kọsara ya Jizọs, aga m kọsara ya Jizọs. Okwu ahụ gwara m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya Jizọs. Okwu ahụ gwara m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya Jizọs.
Echeta m oge nkọsara nwanne m nwoke, kọsa nwanne m nwaanyị, mana onweghị ihe a mere n'ọnọdụ dị otu a. Mana mgbe m gbakwuru Jizọs,
o bụrụ m mkpa m niile. Gakọsara ya Jizọs, nwa agbọghọ, gakọsara ya Jizọs. Ọnụ ahụ kọrọ gị, ọ na-ewute gị, gakọsara ya Jizọs. Ihe ahụ mere gị, ọ na-ewute gị, gakọsara ya Jizọs.
Kọsara
ya Jizọs, ezi enyi m, kọsara ya Emmanuel. Kọsara ya Jizọs, nne na nna, kọsara ya Jizọs. Ọnụ ahụ kọrọ gị, ọ na-ewute gị, gakọsara ya Jizọs. Ebube bọrọ gị, ọ na-ewute gị, gakọsara ya Jizọs.
Ọ bụ nne di gị.
Ịkọsara gọvanọ, gọvanọ ka agba gị nkịtị.
Onwe ihe a ga-eme n'ọnọdụ a.
Ịkọsara sinetọ, sinetọ ka agba gị
nkịtị. Onwe gị sinetọ pụrụ ime n'ọnọdụ dị otu a.
Ịkọsara mama gị, mama gị ka agba gị nkịtị.
Mama gị akụpụ gị ọnụ sef n'ọnọdụ dị otu a.
Ịkọsara papa gị, papa gị ka agba gị
nkịtị. Ama m na onwe ihe ọ pụrụ ime chacha.
Ịkọsara ọdụ ma ebe oju dị.
Onye ukwu na ọgbaghara afa
ya. Kakọsara nwanne otu onye ọgaghara.
Sọsụ ya pụrụ ịbụ mkpa gị niile nwaanyị.
Kakọsara chika dibịa nwanne otu onye. Kakọsara ebube nje ejeje ọ dịghị aghara ebube. Ewo nwanne m.
Gada n'ụkwụ ya, daa n'ụkwụ ya. Ọ ga-egbo mkpa niile gị.
Ọ gịnị ihe na-echegbu gị nwanne m? Ọ gịnị ihe na-eme gị echetebe? Ọ bụ na mụ gị nwa kpọrọ gị.
Ebesina akwa.
Ọ gịnị ihe na-enye gị nsogbu? Ọ bụ na enweghị ego akọrọ gị.
Ọ dị Maazị Akwụkwọ Nsọ.
Ọ gịnị ihe na-agbanwe agobi? Ọ bụ na mụ gị nwa kpọrọ
gị. Get back to the scripture.
Ọ gịnị ihe? Ọ gịnị ihe na-etiga anya mmiri? Ọ bụ maka anyị. Kakọsara chi na sepere ewo. Kakọsara agụ na-eche mba nwanne m.
Ọkwọsịrị kpọọ ya n'ụtụtụ.
Kakọsara ọdụ ma ebe oju
dị nwanne m. Kpọọ ya n'abalị.
Chineke agaghị agharịpụ
gị ma ncha.
Chineke agaghị agharịpụ gị ma ọlị.
Ọda na get fit.
Ebe oju tara ndị ọzọ n'oge cheta gị nwa mmadụ.
What are you talking?
Chineke agaghị ahụ gị gbanwe. Cheta gị nwa mmadụ, Chineke agaghị echezọ gị. Kọsara ya Jizọs, aga m kọsara ya Jizọs.
Jebe.
Kọsara ya Jizọs, aga m kọsara ya Jizọs.
Egbu n'oge nwaanyị.
Ọ na-akọrọ m, ọ na-ewute m ka nkọsara ya
Jizọs. Ọ kọntena gị ka esizi.
Ihe ahụ mere m, ọ na-ewute m ka
nkọsara ya Jizọs. Ị na-aga na nke ndị White Garment
Church.
Na nke ndị Odumbo Olumba.
Chibe
n'ebe Jizọs nọ.
N'obi ọma.
Sọsịa na aza ya.
Oh,
hallelujah.
Oh, telelele. Telelele. Ezi oyi m. Ọ na-ewute m ka nkọsara.
Ya wute si na gị n'obi.
Ọ gịnị ihe na-agbanwe agobi? Ọ gịnị ihe na-echegbu gị? Ọ bụ na mụ gị nwa akọrọ gị?
Ezonyi
kasara papi gwe.
Naanị Chukwu maara ihe ga.
Ụmụ wakọ lagonu Senegal ga bụ mmadụ.
Mata n'ihe Chineke dabere
na ya. Ikọ na kọsara ọka ya ome.
Gaba n'okwu ya nwa Chineke.
onye ke nechebe gi ani gararura nezo de gatorura
ira kipet Israel
ebo
tosli
na das number nese no geche tage chine kaga geche zoge mancha ambogini na bawa gobi wa bawa bia itoni ludi lubegidi ezoyem
is that why jagare na gane
be ambogini na bawa gobi wakoro bia igochala popi mwegoro kokosara kana bore
dakube Jesus
ogeche tagi
only opugi meregi amabara nkitsi
onogi onewutegi ga kosara ya Jesus iya ye meregi onewutegi ga kosara ya Jesus ewo
kosara ya Jesus agama kosara ya Jesus
onyo bioma
kosara ya Jesus agama kosara ya Jesus
oh yeah
makaiga kaiga Kaije no kuya Oko kuno no be see that night is finished no kusigo No kusigo
Agama kosara
ya Jesus Ipa pa gini na kiri gaba Ipa pa kifi Ipa pa kutu He say it is finished No kusigo
Ha ha ha
Icha kuno ka fa kusigo Container season na kusigo Oko kuro se na buna bata Behold, I stand at the door and knock. If any man could hear my voice and open the door, I will come in and eat with him. Abu na bata inyuku geme. Oke miri gezo.
Jesus, onye ne me mai. Jesus, onye kasobim iye ni legambanwe. Be Jesus batara iye ni legambanwe. Be Jesus matter.
Onye ne mo yo gbe yen.
Obolo gara. Jesus. Onye ne me ma e. Oh. Jesus. Agune chemba m. Enwegi nwa gamba we.
Daddy batter. Batter
Jesus batter. Enwegi di gamba we.
Ma mo nwe m choke batter. Ma kana kuni batter ga dere m na mma.
Oh yes.
Oh.
Enwegi nwa gamba we.
Be Jesus batter.
One name wegi diga bawe ewo
Be Jesus batara
Enwege go gerim bombo one name
Be Jesus batara
Batana buy na swipe
ya gamboso
Batana me market
Be Jesus batara
Batana boy fella Kuma kandi bo engolea Ai choro ge mama
Ekoro weli sigelu akwa weli kedina bali Mangwe chi body ti bwongo gadi Jesus batano mo Amogi mwaga mboso Enwege gogeri mbombo Ezebube batano mo
Ema biko biana Nigeria Batana Nigeria
Ogwe kereke geti wasi Makana deda bata wono
Mutual is gaston
Nothing, nothing, nothing
Isuri gapose First casting gapose
We challenge Emmanuel Hey Onye gama Jehovah kaniru mobata Apa wake kechire
kechire kechire The only solution Nigeria mwere for Jesus
Jesus bata nobo Akajua bata nobo Obe wegoro gamboso Alugidi geri mbobo noa
Oh yes
Akwaba ere gere gafose Makana akajua bata la Yes, is a batala no
more. Only if you allow him your life.
Mani bianya zuke munti, ineme nakete, makana jiroba kabata begi, obati yediye wuge me.
Obu na batana nanjine ifega.
Iga mon kilo lelo.
Obu batana village of na, obu de dele jinji.
Iye ni le gamba we.
Be Jesus batala.
Enwege waga
posa. Obu batana donisi.
Be Jesus
batala. Onisi afoso.
Enwege dike rimba.
Onye wula gaije
Jesus batara
Onye aga
akajuwa batara no more
Miscarriage abosi
Yes I know what I'm saying I know what I'm saying Ezebube batara no more Onye aga akekurunga Ezebube batara no more Onye ne wegidi genwedi Ezebube batara no more Onodo joga de
mayes Yes
Echitemi yame last time na suka obodo dereji
glory
ndamus na eba akwa
melaga
onye nwuru for 4 days
melasos nurawo jesus gara na nke ya onyuku no mare
makana mary kporo jesus
mata gwara jesus si asini no neba mane magaga nwawo makana eze bube bata iye de bube me jesus gwara yoku wesi mawe mbili teno mu onye wura wogadi ndoso Mata si I know what I'm saying, Master. Amatara no gebilite, no gebilite no. Jesus si I know no. Asin kosi me berili ya, kosi me berili ya. Onye wura wugani nosa. Yewe kosi e berili ya, Jesus. Jesus wewe yo. Last was Billy.
Listen, open up Batana Ben and Zoya. Customers,
I'm beginning a juke
on a Batana Ben and
Zoya.
HIV Gala.
Ebelas was
the back was
Ike Billy
Gala. Miscarriage
was Billy. Miss Obugi
Gala. I open an abbey and then I begin.
I'm beginning a Gala.
Macanosimo. No, I won't put it.
Then we give my galala.
Papa Tanaka.
Then we give the Gamoso.
Jesus Batara.
He never fails.
Then we go get him the moon.
Jesus Batara.
Then we give my Gamoso.
Jesus Batara.
Let you tell me you may miss my mother last time. Manuel
Akana bajiwe Onyuku Jehovah bakana bajiwe Ike wabamba
Uvere mala
Onyuku
Jehovah bakana bajiwe Agune chemamu
Uvere mala
Ikukama nona
Uvere mala
Eche tobe sike
Uvere mala
Akana warea
Uvere mala
Onyenje manue
Uvere
mala Wale kotonye
Ogogorola. Sechina Kana village. Onye obula Sechina Kana
village. Ogogoruo, ogogoruo. Ogogoruo, ogogoruo, ogogoruo.
Makanoke jamachi
uchiwe. Ogogoruo, ogogoruo.
Mbe
jamambe, mbe na bonke buke. Mbe jamambe, mbe na bonke buke. Agboro na village. Ebe na ro.
Ebo bu neni ro bu na village.
Ebe na zaya wanne mu.
Nebi na zaya.
Ebe na ro lo.
Nebi na nuti.
Ebe
na tiye tsai ba yin na mu
ma. Isi matulojo. Nese ni nosu.
Na kanonye na ya dinyori na eji
kwa. Isi mama la jijiji. Ega ge chezom. Biko buwere maga, aganki memo. Biko buwere maga, aganki zorezo.
Yes, nigga, I know the mob. I'm okay, the rich.
Come and fight for me.
Yeah, no, God, Jesus.
Lenu Moses, ezogu ni buru ya.
Okay, now, pose, pose, on adegi.
Lenu Moses, ezogu ni buru ya. Mbono ni jit. Okwa gina potara
ya. The mighty man of war.
Naka feru.
I am that I am.
Yes, biko buwere maga.
The Superman King.
Yes, biko bianu wera sobea. Awe megi ojibura kumake wero ya keriri. Biko pali eno gogeruwe, no gogeruwe nungo. Okwa gibushin. Ewe gimushosa.
The wounded Messiah. I am that I am. Jesus.
Chineke kiwe na la pia buwere maga.
Piabora ya Jesus.
Aga di niru, aga di nasu, aga kewe kieko, bianu buwere maga.
Atuwa kantene sisi ya Jesus.
Bakwa bubere maha no bodom.
Onyu kubiano, bia, bia.
Biko wadatani kene bubegi.
Bia meife, bia meife ni bama.
Biko chuoro majomo.
Mande jinabo.
Chuno wemu.
Bia luzwa.
Biko bia kwa ramozo, hebo zanadigi. Onyu kuno baga. Akana bolia. Ebu benje jeje. Ebu benja lalae. Mane kotwonye. Akone chemba.
It is time, O Lord. Beyond Jesus.
Ozo miri besaida. Uwerele magaleba. Isi nagadi kosisi. Akorona koki. Kena mimpono na mbeya. Eze nye mpono. Iyambula metura kano gaga nkoma.
Ofiku na kwa msi Jesus.
Uwerema. Aga nkenze rezu.
Emmanuel. Okay, Rona Jesus.
If you find my I can worry. When you come on back, if you bend your if you bend your lala, I'm one that you know ya. On your mind, mono. On your mind, mono. On your mind, mono. On your mind, mono.
Don't cut my hair. This is too much. Omo sojo as my hair. This is too much. Kusini bu Jesus, Emmanuel.
Bye bye to poverty. Bye bye to poverty. Bye bye to barrenness. Bye bye to poverty. Bye bye to poverty. Bye bye to poverty. Apesi ni egadira yema o.
Bye bye
to poverty. Apesi ni egadira yema o.
Bye bye to poverty.
Bye bye to barrenness.
Bye bye to poverty.
Bye bye to failure.
Let me kick it.
Bye bye to poverty.
Jesus has
transformed
you.
Bye bye to poverty.
Bye bye to weakness.
Bye bye to poverty.
Bye bye to failure.
You have nothing to do with me again.
Because
I have overcome you.
Bye bye to poverty.
In Jesus' name. Chineke akanchawa ka ige nwe this time around.
Bye bye to poverty. Bye 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 bye
ngozi ko na opose
bye 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 bye
kuni oto
bye bye
reject we poverty
bye 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 bye
makano nyo abu the worst sickness ma dige nwe no wa
owe ya buzi bigi makam bye bye to
poverty bi ige ize nwe nkuwoku
ima na mugi wa alala
poverty bi Iganga in a posiga. Puba Tibia.
Bye bye to poverty.
Bye bye. Poverty Jolonjo.
Bye bye to wickedness. Bye bye. A question in the egg, I did.
Puba Tibia, mommy get it yet. Puba Tibia, when you gaga, I'm a
destiny. I met to Rakaga don't come out. Oh, yeah, when. Bye bye to barrenness. Ewo, ewo. Apesi na kagewe wanyaga netiti ndege. Bye bye to poverty.
Bye bye to poverty.
Bye bye to poverty.
Bye bye to poverty.
Bye bye to barrenness.
Oh yeah, again with this time.
Bye bye to poverty.
Ima ya goza karaka.
Bye bye to poverty.
Bye bye to poverty.
Everybody in our own office. Everybody in our swire. Mandino na yadi chichi. Poverty mwe si kene runo. Makana Jesus anye wanyi ke meru.
Bye bye to wickedness. Bye bye to termininess. Bye bye to failure. Bye bye to late marriage. bye bye to wickedness. Bye bye.
What you need to do?
Poverty alone.
Reject your poverty.
Hey.
See poverty. Bye bye.
Hey, we give one here, one bumbo.
Nigerians, see no poverty. Bye bye.
Aturamu kamu alone.
Makana the old government alala.
Miscarriage here, one bumbo.
Umaka engare mabo.
Bye 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 bye.
Can you see it in Nigeria?
Bye bye to weakness.
Makana contain a JG.
Bye bye to late marriages. Uma mwa begaluri dida.
Bye bye.
Yes.
Uma mwa begaluri toru.
Uba ti abrosi makake.
Bye bye to poverty.
Bye bye to poverty.
Bye
bye to poverty.
Bye bye to poverty.
Bye bye to poverty.